Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Altinere jeddi lewru décembre hitande 2015 sappo e jeddi yande jappiri masilimaaji chapande nay e joyi meden tawalli maison de la presse Bamako. Sakirabe on compétition wiide walde notorité de transparency international wadi horgol do kabaro yurku yurku le ruunde Afrique nde kanyum e le Mali e mangal mudun denno e le talkul mabbe ndu walde nde facciti wiide hakkunde yimbe temederen landa be fu chapanta ton kay collectivité wiide wonde be kokki police ngabe yurku yurkuji dum woni hono genareji do lawidi takirabe dunke en dum woni andanbe kabaru kebe leedi kollitiwide ndudo talkuru ana suumibe faasanne sabe de hon dum ana hollita en wiide golleji di laamu o wondi e wadde le kabaru habugol yurku yurku o golleji di njubbaaki takirabe on kompetiton wiide le batu keri do dental leedi aduna o balde joy heddi talkuru sariyawol tonge ko haani saganaade kutteji tongidi e weltagol wattu o denno batu o ana wondi e jokkitede ko yaata e ministre en leedi temedere chapande jeenay e jeegon ngon tawondirbe e le o do batu sakirabe kumbite wiide ko yaata e roobe chapande njo yon yurube le réseau ngaji leydi meden di gondi e janginede jande famminore do kutteji tongidi e kasaraji kanyun e bonandaji pewnetedi e rawbele be den walde sagantonde hakkeji rawbe le leydi meden di walde nde holliti wiide e le hitande 2014 nde ko yaata e bonandaji e garnyali temredi de chapande jeego yon woni ko fewna e rawbele be sakirabe men jewti do dum woni kabaruji mawdi di men jogani o hande bismillah modon hedaade njottino on kabaruji di yo sakike modon barke sise sakirabe kumbite wiide walde dental leedi aduna notorité de transparency international wadi horgol do kabaru yurgu yurgu leedi meden di kanyun e leedi ruunde Afrique nde e mangal mudun fu denno e leedi talkur mabbe ndu walde nde holliti wiide hakkunde yimbe temedere landa be fu chabanta ton kay fu kolliti wiide wonde be kokki genareji police en do laawi di taggal mudun hakkunde yimbe temedere landa be fu chabade joyon e jeegon kay fu kolliti wiide laamu meden o wala fu ko wadi e leedi bangal habugol yurgu yurgu o leedi meden di Umar Waygalo hono kabar o worri
ido kabaruji walde wonde le Afrique humini hono kabaru yurku yurku ndebe noddirta people and corruption kanyu hokki le chapantati lewru novembre yabbi non du ko yaata million chapande jude je balejo kanyu en turti dido sutraji wakari jono ngoddi do police ngabe be collectivité sa je yurku yurko fu bangal to police ngabe to dum buri hebude sembe sono iwru ton dum wardan le gouvernement o fa yottu yimbe el sartobe be collectivité ngotna be kanyen dari darne jogo berde so gollobe le suudu dum wonono to president wonto wari darne jatta berde goldo imu golgol yoppire ciagal yoga e amiri en fa yottu yo dunke en dina gombe leelede lede ido bonandaji fuddo yimbe lebe ngatte fewde do mali do sa bami temedere ko yaata chapande njoyom en jottom bi adam kanyen kuliti wiide wakkati jono yurku yurku dum yaata idu heba sembe leelede meden di yimbe le chapande njoyom en jogom do kuliti wiide wakkati jono lamo sekay deti on kandi habude dido bonandaji faande keddo do mali do no yimbe le landa be le temedere fu chapanta ton kuliti wiide wonko dokki police ngabe le lekol ngaji fa yottu yo cuudi dogotoroji leelede meden di ido golleji nyiddudi matama kollitiwit sa bamile temdere fu bamdi yimbe el sappo en jotton fa yotto yo chapantaton kanyi ana golle ido golleji nyiddudi hono be ngatta sobe golle ido golleji nyiddudi holita wet talkibe kokkati yimbe fa yotto yo cardantiji wobbe antondu kokkan neddo talki donnirdi mobile
dano sagrabe yoga e konjotobe dum won dunki en andanbe kabaru kebe leedi kolliti wiide ndudo talkuru ana suumibe faasanne sabi de talkuru ndu ana kollita en wiide kala ko golleji di laamu o wondi e fiide le bangal habugol yurgu yurgu o golleji di njubbaaki denno hono kambe be dardi laamu o fiya tinno fiya dabareji tendinidi ko haani habude le kabaru yurgu yurgu o leedi meden di e tian faka basisogo o goto e dunki andan do kabaru yurgu yurgu kabaru kebe leedi faasanne kede ko haali do kabaru yurgu yurgu o dum woni hono jaabuji talkuru nde do walde du facitango Umar Waygalo
lorsque vous prenez
sa bamile nde do deutera taw hono police ngabe kanyi en goni hono ngadobe yurku yurku be ka yo yimbe el famarbe ngadobe yurku yurku leedi meden di tata berde le ngol do imugol yo ngombe le gouvernement be jati dum hollite wiide wakkati jono sariyawol kejangol le assemblée nationale kangol fiide hono yimbe el ngadobe yurku yurku leedi meden di ndudo sawru sariya tabaka fa jeewe yello hono dido bonandaji kani habirede le leedi meden di wakkati jono sina jeewe hono hejjoji kani wadede yimbe el be kokke hakkilaji lobbi dum yo arande non dido bel mudon du ngado yurku yurku fu hokke hono yimbe la sartobe kani en charo dum ka sa je wakkati jono dum wembini sanne hono so cumu iwri le ndiyam no kambe sartobe jati ko mabbe jamali dido golleji nyiddudi wakkati jono malin ko anda fu do jaarata fa jeewe yalla hono yurku yurku hani habred le leedi meedi so wiama kambe yimbe le kambe habude le dido golleji kambe jati ko mabbe jamali dido golleji nyiddudi hono dum worri ka tato bel mudon dati politikan hani sekede le dido golleji jeewe yalla neddo ngaddo yurku yurku yalla sawru sariya ana fiyer
dum est vraiment affiché par nos autorités
sakirabe kolite men ko woni mi jangoji modon do hello amen nodurtengo page Facebook Sidio Tamaningo
tamani
sakirabe kumpite wiide e lay battu keerido dental leyd aduna nodirte do cop 21 jowido do kabar khawaluji o louran fabiso yelike wiide talkuru sariya wolgol tonge do e nyande alkam sarande o hollitu dun wiide jidangal ana wondi e jokkitede le ngalure france to dum wonto parito dan taggal ko horebe leyde jidi ko yaata e ministre en leyde teme dere chapande jeena e jeegoyon ngon tawabe e li o do battu le wattu joni o e be gondi tottondirde hakkilaji do dabareji kande fiede ko hani saganade kutteji tongidi e weltagol wattu o Ousmane Diko hono kabaru battu o worri
battane aduna dabere mum dawrate e leyde nyalaade joy garaje to parito hande yo ministre en teme dere chapande jeenon baddi bourget fa keba kawral no bawra habde e kutteji waltigol wakkatiji sapana e mabbe cubama latobe yafinobe golleji mum latagol jondaraka ministre an kani hollitinde ko heewi do dabere kebal jawdi fa warde e malligu tongide do waltigol wakkati leede kettude balere de kanyede no de dokondirta baade fa dun lato hakkunde leede jirude e leede garoje fa jirwa jonde leede yontere kana dabere mo hawre fa hada wulare wadde ko buri degre ngaji didi odo bat ministre mijoto e do ko Laurent Fabius holita nyande asoernde de dewtere de helloji chapantati e jetti hokki hakkilaji kewdi no waltigol wakkati hani habirede e le mudum wonko wadde kawralka ana heddi tobbe kewde kalen gongadu tidde fasanne de kebarnaka jogala don ko heba famede nyande asoyerende hono kanko Miguel Arias Canet kejaade lewru Europe kabaru weltigol wakkati horejo odo batu Laurent Fabius yelike kawral hebe do elka misarnde pati batu o junno
nanu sakrabe kumpite wiide dental bale halanane en kumanide kabaru yirwerali leedi meden di ngelike hono talkuru kandu tongede le kabaru batu o tinno lato sariyaji tiagantodi dum woni kutteji tongidi e weltagol wattu o den horebe bal waldede holliti wiide ko jali dido kutteji fu ana nayi e le bangal demal le ronde afrique nde den jonde wadi e nokku notirte do sibi do kabaru o kanko Isa Kamisok o horejo ndu de do walde kede ko halido facitango Ousmane Diko
miden kulti kabar adiji bamade di sabede hande leede gonde sahal aduna de ana gondi e waji mbide gonde balere de cinina kawral gal e do ko nayi e mbawka waltagol wakkatiji yo di kutteji goni ko leede gonde balere de du jidi kebane jogala fawal de mo intinde bonandaji do ndemaji hawaldu fawarde e kebe yigaji men ndarti no karisi sefa baba waylitire du fa leede afrique de du baba hawrude e do ngonjude karisi mudden yo do antan ndima ko kebal e politika fu foccorto
sakirabe kumpite wiide horejo leydi meden dum woni kanko Ibrahim Boubacar Keita o ila bete hande o mo ile laamu sigu o den o fuddiri jahol makko gol le cercle ngol noddirte do barawili li laamu sigu o den o wadan o wada ko yaata e balde jeegon le ngalure segunde den o caggal barawili o waran o yottoyo cercleji jeegon kasen le laamu sigu o e mangal mudun fu sakirabe kumpite wiide to nampalato hono laamu kumanido kabaru denagu leydi meden di nantini li sakita yonter betinde wiide be nangi yimbeele cikkitabe didon tawdede e jaadin kobbe to nampalato den yoga e halaji di kay fukkoliti wiide be yimbe ana sikkita tawdede e jaadin kobbe ka le wattu joni o be ngartirama do bama ko do tagal mudon be kolliti wiide neddo goto kasen cikkitado nangama e le ngende notritendi gamburu le laamu duga bugu o sakirabe kumpite wiide ko yaata e yimbe ko yaata e garnyaali temedde chapande jeegon woni ko fewna e rewbeele be le hitande 2014 den o do addado nantinama bete hande e le battu keerido sagantodo dum woni hakkeji rewbeele be den be kolliti wiide e le o do battu ko yaata e worbeele chapande joyo iwrum e le region ngaji leydi meden di fu tawondiri e le o do battu e be gondi e janginede jandeji fam jande famminore dum woni kutteji tongidi e bonandaji kanyun e garnyaali pewnitedi e rewbeele be le leydi meden di fatumata sir jakite o horejo walde sagantonde hakkeji belbe kede ku halido facitango Ousmane Diko
pour la première fois
yo joni woni arande do mali do ko warbe ngadi battu batte torraji rewbe warbe humantobe rewbe patti torre sabede taykitama yo warbe ngoni hore torraka li temedere fu atan chapane jene de kambe kabbi an hani ko lato golidibe amem fa hunja torraji rewbe bibbe rewbe hitane 2014 yo torraji temedidi e chapane jeegom e nay ngoni dimem martani kumpa ikane mentila kitafen ka do nangude jatet me andani temedidi e chapane jeedi e didi dika hitane timmali temedidi e chapane jeedi didi torraji ngadama hitane 2014 ndene yo torraji temedidi e chapane jeego ne tan gonno an holla torraka an ido miden jogi di nokku do rewbe bibbe rewbe fu mbayi wande sobe chawre be jottine hakkilaji du dun ko yo minan tan goni walde rewbe joginde o nokku Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
sakira be woni ko woni le réseau ngaji meden di input iran kabaru ju réseau ngaji di to gawotobe kolliti wiide neddo goto jom malfal soutike mobile ONG notirte do arcade sida dun wadi le lamu gawo o nyande aljumarande be kolliti wiide o habbi sofer o fa yori kolon so tipi dun e bangi sotirde essence goto en jaran fato burem tobe kolliti wiide dun woni le bangal habugol yolbere o kenyen ONG Oxfam hokki ton rewbele ton be kaaki gollirdi sardini ngaji dan be do rewbele ndokama buretiji jale kanyun e ko yarnirte fayotoyade pel ngaji kanyun e awdiji sakra ben jaran fato tumbututobe kolliti wiide golleji heejo humaningo dun woni renude sugabe bittobe leylamu tumbutu o e mangal muddi do golleji fuddi ton bete hande ngodo heejo heddo ton wadede ko yata e hitande faada mujun yu wattude kala koyde bale hala nane kanyun e lamibe ton be fayotoyade e bale sugabe le dido golleji enda mali kanyun rondi almusadda ngodo heejo daru sakra ben jaran fato banamba tobe kolliti wiide janginobe ton janginobe jande leyire leylamu banamba o be ngadi murtere bete hande denno janginobe kolliti wiide be joba ka joddi mabbe lewru novembre bettindi ndu walde sagantode hakkeji janginobe kolliti wiide so niso be joba ka ndudo lewru be ngaran be jokkito murtere de fato haadi dano sakira ben timina kabaruji meden di to kuccala tobe kolliti wiide jande famminore dum woni towtinugol beyngu rewbele chaawube nyaaw sida o fuddi leylamu kuccala o e mangal mudun fu bete hande denno ko yata e sahibe noga ngon tawdirbe e leygal do kawrital fondation france kany rondi almusadda o do golle sakira be do kadde ten hande kabaruji meden di kapati je koy yotere meden de an heddi